chimanyi tolumya muntu wa wansi wansi ngate yenza mwogerera buli lombula ko beibo chimanyi tolumya muntu wa wansi nambuza ngate yenza mwogerera wansi 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 omuntu zemanyi wawulira chopora bamwogerera wansi 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 omuntu zemanyi wawulira chopora bamwogerera omuntu wa wansi runari kumunkenke enfuka yo nyabe mufute ekikekenke ndabye kisuse konze ke kadensi tuke zemwogerere ebiganye yasirike azimbye amatama oba olinza atulike omutwe gwengerere enviri zikunyuke atandika okkaluka n'emisuwa gyebike mukademye okola makeeka gyobireke engeri gyoteesa ye muwaga acamuke mukwatiridde naye keeka gyapasuke ajeko gyobeera onalepo mwatike akoya amasega mukkiriza asanyuke wansi wansi ngate yenza mwogerera buli lombula ko beibo chimanyi tolumya muntu wa wansi nambuza ngate yenza mwogerera wansi 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 omuntu zemanyi wawulira chopora bamwogerera wansi 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 omuntu zemanyi wawulira chopora bamwogerera
olabyokola naye nga noona omujjukira muntu wa mugaso nnyo ekyo kyamwagala atawukanye lwakuba nze mugalira naye ali munnaku kiki omugayalirira kirungi wetaye naye y'omulekerera ng'entala enkambu ayinza ozikulwanira lwakuba ali wansi olwawo okumulengera buli kyoteesa ofuba nnyo omukotogera
naye naawe naye naawe naye naawe ebyo byobigula beibo kimanyi tolumya muntu wa wansi wansi ngate yenza mwogerera buli lombulako beibo kimanyi tolumya muntu wa wansi nambuza ngate yenza mwogerera wansi 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 omuntu zemanyi wawulira chopora bamwogerera wansi 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 omuntu zemanyi wawulira chopora bamwogerera
www.mp3ugandanmusic.com